Ebyo kweri nda binyuziddwa ku bigwa bajulizi na mugongo. Olwaleero nga abajulizi ng'abantu naddala abalamazi abatontu n'abakkiriziddwa okusobola okugenda ku bigwa bajulizi na mugongo nga bagenda okujjukira abajulizi abattibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga. Era nga tukitegeddeko nti poliisi teri mu kukkiriza abantu kumala gayingira olw'ekimba eky'Ebola era ng'abatontu n'obokka abakkiriziddwa be bakkiriziddwa okugenda maaso n'okuba nga tibeetabwa ku mukolo gw'okuza olunaku lw'abajulizi na mugongo. Era ng'okusinziira ku mulabirizi okusinza ku ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Kazimba Mugalu asinzidde ku bigwa bajulizi eky'abakristaayo n'aloka ategeeza nga bayagala ababaka ba paalamenti mu paalamenti y'ekkumi n'ebbiri okulwana nnyo okulaba nga bwe batyo bayise etteeka lya yinsuwa lyagamba nti ligenda kuyambako nnyo okulaba ng'abantu bonna abalina obukalu obubirivu mu nsonga z'ebyobulamu basobola okuba nga tibo bafuna obujjanjabi. Era ng'agenze okwogera ebigambo bino owaffe abaddewo n'aloka abako byaleese.
I request the current parliament to come up with a bill for national health insurance. I suggest that our oil or minerals, we get the percentage that goes in the national treasury for the national health insurance.
Obugagga obuva mu ttaka n'amafuta mukama byatuwadde tujjeko omutemwa ogunaafiyama mu kigambo ekyo kya Yeshua.
So that we get united as we strive to have a God-fearing Uganda, a healthy Uganda. We have issues of cancer, we have issues of what people cannot afford. We need to find a way.
Mu mbeera efaanaganako bw'etyo abakristaayo basabiddwa okusobola okugenda mu maaso n'okulaba nga bwe bato beefumiitiriza ku lunaku olw'olunaku olwaleero olw'okuza olunaku lw'abajulizi nga bajjukira abajulizi engeri gye battibwamu abaali bakkiriza mu ddiini zaabwe era ng'okusinziira ku ssaabadinkoni oba ssaabadinkoni obw'ekiyunga mu disitulikiti y'e Rohoka Venerable Reverend Kanono Moses Dagalasi Lazarus Dikangi bw'abadde ng'ayogerako eri bannamuli olunaku olwaleero ategeezezza nti olunaku no lukulu nnyo oluwa abannayuganda akabonero okusobola okweyisa obulungi nga bajjukira bannaabwe abaafiirira eddiini yaabwe.
Abasaadha abo baagaayo obulamu bwaibwe bayikiriza nti oba kufa bafe aye ng'ensonga ey'okuyikiriza Yesu Kristo bagitaire ku mwana. Beegaayo baaba n'okuyikiriza basalawo nti oba bakolebwa batya oba basalibwa oba batemebwatemebwa oba bakubibwa mabaale bwene bwene ku lwa Yesu aka waagaana ebyokubonerako bingi aye nga n'olwaleero tukatambula nga tulegeya bulegeya olusogo olutututwanike tutambula nga tuli bakitembe etwire Yesu Kristo mwene nga n'ekyokubonerako kubanga yali yazira musango yagaayo obulamu bwe yatulugunizibwa yakubibwa yasibibwa yaganikibwa ku musalaba yafumitibwa yasibibwa kwengule y'amawa wuuyo tikikomyaago bamudooze mu buli mbeera.